mfana nyeti valega, valega, kwele mfana. Ufigoka, patia mfana nyeti valega, valega, kwele mfana. Isisha ni mbela lezi, isisha ni mbela lezi. Zishe valuko tini na mazi. Isisha ni mbela lezi. Isisha ni mbela lezi. Zishe valuko tini na mazi. Figoka patia mfana nyeti valega, valega, kwele mfana. Figoka patia mfana nyeti valega, valega, kwele mfana. Naboka patia mfana nyeti valega, valega, kwele mfana. Isisha ni mbela lezi. Isisha ni mbela lezi. Isisha valuko tini mazi. Isisha ni mbela lezi. Isisha ni mbela lezi. Isisha valuko tini mazi.
Is it a bella lace? Is it a bella lace? Is it a bella lace? Is it a bella lace?